Yeah. Well, let's go look at about this. You know what it is.
Look how we say.
Yes, bana.
Kuna mtu katupa challenge.
Yes, bana.
Asangoja ni mchambe.
Yes, bana.
Kuna mtu katupa challenge.
Yes, bana.
Asangoja ni mchambe.
Yes, bana.
Kuna mtu katupa challenge.
Yes, bana.
Asangoja ni mchane.
Yes, bana.
Kuna mtu katupa challenge.
Yes, bana.
Stitches ndo yule los kiko.
Yes, bana.
Uli mzima kachora hina kamsupa leolewa jana. Kurwa poka na mpamia hana ranki ya kuchana. OG nye rufi mbili kabitha feki toka China.
Kenya mmelea fala kwenye ligi so muhusu. Kavamia kambi tata hivi nani ari mruhusu. Kili tope na utelezi jitu zima na nusu. Wege flani wege wege uliezi jiwa thamani na boost. Ita gang yako yote njoti zi ni walishe. Brand zipo huku njooni ni wavalishe. Flow kwenye fuleni Kenya ni waka wize. Una hadhi siku sign na gang ya luka wise.
Look how we
gang, gang number 10. Juu ndo kabisa uko loko paka chin. Bicho leo momba bossi kupige miaka 90. Niliona siku tumie ni kethamini Destiny.
Yes, bana.
Kuna mtu katupa challenge.
Yes, bana.